Ngitsisengimdala we mama ngiyophandelingane sami cela ungakhaluzo kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda ungibuza ukuthi ngizokwenzani goli we mama we mama ungibuza ukuthi ngizokwenzani goli we mama we mama ngitsisengimdala we mama ngiyophandelingane sami cela ungakhaluzo kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda umbuzo ukuthi ngiwenzani goli we mama we mama umbuzo ukuthi ngiwenzani goli we mama we mama
isho okay yabona kuqale kwaba ipassion ngifukuze edubane learning lessons about snakes in the grass now I'm here to leave a message with ma amasi sengiwathi uma ngikhumbula we ma angiphusha u-N3 mangizolanda le iphandle iCV yamagoti sishoda ngeyikhali okudlala inamba namba ibhudo lami ifese ngamajampi ikhula namazazi nale mfundiso ngizoyipaka phela igoli izinto ayilungi muzothamba sazohlangana nemama kodwa ngiqale ngimngani ngakhula phambi kwakho wangibamba isandla saka sange sibe mdala ubaba ngishe hamba you always stay down I love you for the fact I ain't get drama ngicela ukubonga we mama awe mama
ngitsisengimdala we mama ngiyophandelingane sami cela ungakhaluzo kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda ungibuza ukuthi ngizokwenzani goli we mama umbuzo ukuthi ngizokwenzani goli we mama we mama ngitsisengimdala we mama ngiyophandelingane sami cela ungakhaluzo kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda umbuzo ukuthi ngizokwenzani goli we mama we mama umbuzo ukuthi ngizokwenzani goli we mama we mama
we mama
yeah, ukuxena na praise uNkulunkulu. Usually I get two cornflakes, so make it two. Nasebusuku I don't chew no steak, but to cool ungakho Kobe I don't see no cake.
Happy birthday,
yeah. Ngitsaya phanda le mind, my love was ungalimani. I'm trying to switch up my position, trying to get the mission with my children, that's tradition. School ngo Mandela kodwa kasabonaka. Pray that we remember what he taught us in a car. Baby making weather also called uzungazali. But lately I've been better xa ngcongola with my son. Yeah, I pray they copy what I done. Yeah, you beg it rock number 1.
When mama ngiyophandelingane sami, cela ungakhaluzo kubaza umoya wami. Uyazi ukuthi mina ngiyathanda. Umbuzo ukuthi ngizokwenzani goli we mama we mama umbuzo ukuthi ngizokwenzani goli we mama we mama ngitsisengimdala we mama ngiyophandelingane sami cela ungakhaluzo kubaza umoya wami uyazi ukuthi mina ngiyathanda umbuzo ukuthi ngizokwenzani goli we mama we mama